Lendo ile day manze. Leo ni kujibamba mbaya. Leo tunajibamba mbaya. Leo narusha bash mali pote mumealikwa. Leo narusha bash msichaku kama lika. Leo narusha bash kama kawaida shika. We usikose jo kufika. Leo narusha bash mali pote mumealikwa. Leo narusha bash msichaku kama lika. Leo narusha bash kama kawaida shika. We usikose jo kufika. Leo nimerauka na side power Joe. Na feel power juko pori nina dope. Glad to be alive thanks to the one above. Yesterday was payday so kabash na disab. Ask me how I am niko fresh and easy. Uma niggas ni masona sopa bangi kwa wingi. Wasichana wamekam wako fiti wako peng. Girl I want you plus your friend. See me have a good time. Smoke weed with my niggas. Smoke in the air. Girl the way you whine makes everybody stare. No other girl compare. See me have a good time. Smoke weed with my niggas. Smoke in the air. Girl, the way you whine makes everybody stare. No other girl compare. Leo narusha bash, maripote mumealikwa. Leo narusha bash, msichaku kama nalika. Leo narusha bash, kama kawaida shika. We, usikose jo kufika. Leo narusha bash, maripote mumealikwa. Leo narusha bash, msichaku kama nalika. Leo narusha bash, kama kawaida shika. We, usikose jo kufika. Wanauliza nini hiyo iko in my cup. That is try to kiss people sway ta kufaka. Umenyanganywa mama nigga bad luck. Saka mungine leo ni day ya ku have fun. Cheki vile wase wamekam wamengaria. Designer wear za Kenya zingine za Italia. Nisha kwa milia huyo mami na kamini. Na feel lucky kamseya mekwa chua mili. Okay, sexy, sexy, sexy. Mstano umebeba my blessings, blessings, blessings. Where did you get that from? Did you get that from your mama? Galu na vyo shake, I want to hit you with my hammer. See me have a good time. Smoke weed with my niggas. Smoke in the air. Girl, the way you whine makes everybody stare. No other girl compare. Leo narusha bash, maripote mumealikwa. Leo narusha bash, msichaku kama nalika. Leo narusha bash, kama kawaida shika. We, usikose jo kufika. Leo narusha bash, maripote mumealikwa. Leo narusha bash, msichaku kama nalika. Leo narusha bash, kama kawaida shika. We, usikose jo kufika.